kanyisa somandla
kanyisa somandla
uyivulele minyango
uyivulele minyango
ngiceli injabulo
injabulo
awunempumelelo ubusise nabangani
lalana ngibabakana
impilo yami yahamba impilo yami yakude impilo yami zoshintsha Pilo yami yahamba Pilo yami yakude Pilo yami zoshintsha Pilo yami
Ngisacela Nkosi mhlobo sisi mina Ubusisa nabangani bami Oh oh Laba bantu bebewana Laba bantu bevuka nami Oh
Pilo yami yahamba